Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Discover an abundance of life. 657 AM.
Sibafisela konke okuhle abangenele lo mncintiswano okuwukuthi ulethelwa nguRadio Pulpit, ulethelwa ke iTBN. Uma siletha amathuba afana nalawa, asebenzise mzalwane ngoba sifuna ukubona uqhubekela phambili njengomngani njengelunga lalomndeni kaRadio Pulpit. So sinifisela konke okuhle, 31 participants kulomncintiswano, sinwishela konke okuhle. Basalelwe nje ngu2 months ukuze basitholele lo 1 million abanye bazositholela ke u 500,000, and okuhle uthola nama online lapho ke banisiza khona ukuthi ke ungalithuthukisa kanjani leli business. 13 after 4 ngibuyela ke ku Bishop Eric Khoza umusanda kungena naye sekangenile uhleli futhi kule stulo sobukhosi, ngisibiza stulo sobukhosi,
i-hot seat. Siyachisa le stulo.
Siyachisa le stulo. But ke engikuthandayo ukuthi siyekushisa bese nawe ukhipha lokho okukushisayo bese okuletha kubantu.
Kakhulu, kakhulu.
Mfundisi, ngiphinde ngikubingelele.
Yes.
Uyazi last week uye washera izinto ezinhle ngonkulunkulu, and itheme ngikulalela konke okukhulumayo, you know, unkulunkulu uza phambili, akukho la uthe mina kodwa wathi unkulunkulu.
Yes,
ubone unkulunkulu kukho konke.
Inkinga zethu kufanele sibone unkulunkulu kuqala
kuzo
sengabona inkinga ngaphezu kaNkulunkulu.
Yebo,
yabona ke izinto endlule kuzo lezo ngoba bengibeka unkulunkulu phambi kwalawo ma-challenges engidlule kuwo. So ke nanamhlanje, in fact last week uma ngizowuphuma la isikhathi bese sihambile, kodwa ke ngiye ngasuka ngifunde iverse lapha ku Psalms 27. Ngiye ngafunda kuphela uverse 1, ngangachazi anything ngoba besesele nge less than a minute kuphela.
Yes.
So namhlanje ngathi ake ngicale la ngigcine khona.
Mm-hmm.
Ngifunde ke lo Psalms 27 ngoba lo Psalms 27 i chapter eyangisiza kakhulu uma ngihlangabezana neyigigaba ama challenges engidlule kuwo. Kwathi mhlazane ngithola le verse ngabona ukuthi hayi cha, ake ngikhohlwe ngalama challenges.
Yeah.
Ake ngicale futhi laphayana ku verse 1 ithi the Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? Yabona ukuthi kune question mark lapho.
Why ukuthi should I be afraid?
Yeah. Ukuthi noma kunezinto esihlangabezana nazo,
mm-hmm,
akufanelanga yazi sithuke, sibhayize, sidideke njengabantwana bakaNkulunkulu.
Yeah.
Bese yaqhubeka ithi the Lord is my fortress, protecting me from danger.
Yeah.
Ngoba sikhona izinto phela esidlula kuzo obona nawe ukuthi hayi la ingozi kuphela. Kodwa ke uNkulunkulu la ukhuluma nathi through uDavid ukuthi he is our fortress and he is protecting us from danger. Iphinde ibuze futhi umbuzo ithi so why should I tremble?
Wow.
So uma ubheka le verse leli entweni eziningi engidlule kuzo.
Yebo.
Liye langicinisa kakhulu ukuthi kahle kahle khoza uhlushwa yini? Why must you tremble? Ngoba you've got the fortress uprotectekile kuma dangers angabe abe khona angahlabe khona. Now uverse 2 ay le ngiceda ukugcina ke manje. Ithi when evil people come to devour me.
Wow.
Ngoba phela khona abantu aba evil bahlela ngaphandle.
Yey.
Singabantwana bakaNkuluNkulu simelana nezimo ezinzima kakhulu.
Yeah.
Abantu aba evil bakhona, ngeke phela ngingasho ukuthi abekho labantu. Endleleni yobuKristo we do come across evil people.
Yeah.
Okubhlungu ukuthi siyabathola nasenkonzweni.
Yebo.
Siyabathola nasenkonzweni. Yazi siyabathola labantu bakhona kuma families, bakhona emphakathini la sihlala khona. Bese ithi when my enemies and foes attack me. Aw. They will stumble and fall.
Wow.
Uyayibona ke le ndaba enye ukuthi imnandi kanjani.
Yep.
Ukuthi noma bakhona labantu laba aba evil. Kodwa izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza namhlanje.
Yeah.
Liyasiqinisa ukuthi yazini noma bangathi bayakuplanela mntana inkosi mlaleli lapha ekhaya.
Yeah.
Mhlambe ngikhuluma nawe nje khona vele sebakuplanele. Ake uzwe lento ngokutshela yona namhlanje. Ukuthi they will stumble and fall.
Mm.
Banga kakufinyeleli la wena ube khona.
Yeah.
Remember ekuqaleni the Lord is your fortress.
Yeah.
So ifakazela le ndaba le ukuthi before bafika kuwe kunale fortress le wena okhona and labantu laba aba evil they will stumble and fall.
Mm.
Yazi bahle uyangishumayelisa manje kanti yazi ngoba the whole chapter
yeah
ay inkuthaze kakhulu ake ngichubeke uverse 3 though a mighty army surrounds me my heart will not be afraid ngoba if fear yenye inkinga ezihlupha abazalwana abaningi.
Yeah.
You know, isikaningi futhi uthola ukuthi he fear of the unknown. Uto ukuthi usaba nento ongazi ukuthi kahle kahle usabani. Bakhona abantu abanjalo bahlala nje bathukile, bahlala nje yazi bangekho ukuthi uma kungahle kube so ngizoyenzani, uma kungahle kube so. Kodwa uma unenkulunkulu, lithi la though a mighty army surrounds me. My heart will not be afraid. Even if I am attacked,
yeah.
I will remain confident.
Amen.
Hey,
amen.
Zimnandi le ndaba.
Yeah.
Manje ake ngene endabeni. Ngoba phela lama chapters ngeke ngiwacede wonke. Ngizowabona evikini elizayo.
Yebo.
Endleleni yami ke yobuKristu enye yama challenges engaba nawo ngo 1987 sabusiswa ngomntwana umfana sabnikeza igama lokuthi usifiso ngoba besijabulile phela siwumndeni ukuthi masingathola umfana siyovele sithi hayi isifiso lesisifiso sethu and it was just so good vele nje uNkulunkulu wasibusisa ngumntwana omuhle yazibahle omuhle ofana nobabakhe.
Wow. Yebo.
Makazalwa beka lapha kubo ma 3. something iweight yakhe. Amkhulu yazamuhle afresh umntwana.
Wesingaka usifiso.
Uqala first born.
Oh, first born. Okay.
Yes. Mm-hmm. Oh, yazi a bubbly.
Yeah.
Wow. So ke kwaba mnandi ke kwathi uma ana 2 years wahlangahlangana one night ebusuku umntwana wakhala into bekangajwayelanga ukuyenza bekumntwana nje okahle ukhula kahle kodwa ngada lolo langa lelo ngendlela bekakhala ngakhona ubone ukuthi umntwana he's in pain. Ngase ngiya vuka nami ngoba kaningi bekathi makakhala afuna ibisi bekuvuka umama akhe mina ngivele ngidonsa ingubo kodwa ngalelanga leli ngathola ukuthi ekufanele ngivuke nami saseke siyavuka kathi ake simise sibedlela besise sihlale mamilodi safika sibedlele mamilodi bamcheka bathi le ayengangathi bangasho ukuthi inkinga yini bathu kungcono simise kusibedlela around mhlambe eKalafong or eGarankuwa sase sithi ngoba sobabili sibuya eOrlando ngcono simise esibedlela lapha eChris Hani kwamanje icala bekuyiBaragwanath and sa driver ke lobo busuku lobo I'm sure bekungabo 11 ebusuku safika esibhedlele masifika esibhedlele bamucheka umntwana bamucheka ngabo 4 ekseni bathi mina ngihambe kusala umamake ngaphindela ke ekhaya ePitori satshela ke abazali bethu bakubo mama nabami ke ukuthi ayiphela sila esibhedlele umntwana ke correct. And only to find that after some time abam diagnose abathula ukuthi umntana une cancer
sure
kidneys
at the age of 2
sure and kwaba ke enye challenge ukuthi how umntana ona 2 years na kumanje sekane cancer kwaba buhlungu kakhulu. Kwafanela ke ukuthi bam admit esibhedlela nomama ke bamkhulula ukuthi abuye ekhaya cabanga nje ukushiya umntwana ona 2 years esibhedlela and sisekudeni kodwa ke kwabalula ngoba abazali bethu bebakhona ubaba bekasaphila ngaleso sikhathi kanti omunye engithanda ukuthi ngimbonge kakhulu khona la emsakazweni umamncane kaSifiso. Ngoba umamncane kaSifiso uye bekavuka njalo ayilapha esibhedlela bekangasebenzi.
Okay.
Bekavuka kwangathi usebenza esibhedlela. Ayenze sure ukuthi umntwana onakekeleke kahle achayise ntambama nabonesi laphayana ekuseni avuke futhi bekahambisa ke ubabami esibhedlela. Umdriver yomshiya njalo esibhedlela umkhulu khoza umkhulu kaSifiso. Now kwafika ke badlaba thi bam operator khona ukuthi bakhiphe one kidney from him bas ashura ke ukuthi cha noma sikhiphe i kidney eli one uzawuphila kahle nje abe normal so ngempela ke savuma wa operator kodwa kunzima njengomzali ukubona umntwana ongaka sekasikiwe ngoba ioperation akuyona into encane bam operator ke kanti lapho kukhona naloko kuthiwa ikhimo le khimo le awu ibhlungu umntana wawuphela phele neyinwele you know aphele nje kwangathi nimshaya ichiscope kanti uyilomuthi lo u strong kakhulu you know in fact nabantu abadala mabayenza ikhimo inwele ziyasuka ke lapho hayi ke emva kwesikhathi waphuma ke umntwana esibhedlela bathuza lokhu aza njalo for ama checkups hayi kwaya alukaya for checkup but no he's doing okay kwafika ke makathi 4 years ngiyakhumbula kahle besiphumile siye holiday ini eThekwini sahlala 3 weeks yonke asuyima umntwana udadewabo besekakhona naye unkateko unkateko is second born yami in fact unkateko izolo nje bahle beka graduate umfundisi na
Congratulations,
Izolo nje sekuwumfundisi omunye kwakhoza.
Kwakhoza
kwakhoza.
Ikhaya labafundisi.
Phela yazi uNkateko naye ama 2 years bahle nabamameli bengilele nje ngiphethe umkhuhlane. So uyangena lapha eKamerini yazi kukuncanyana nje kula kubo 2 years ngathi ke inkateko uzothandazela ubaba kwagibela ke unkateko embedeni wabeka isandla sakhe la esiphongeni sami manje uzukuthi umthandazo wakho na bothini unkateko wavele wathi God bless our food. Ngoba ukuthandazela ukudla bekakwazi kakhulu ukuthi bafundisiwe abantwana ukuthi uma ungakadli kuyathandazwa la ekhaya manje noma ubaba agula wavela umkateko wathi God bless our food kubaba. And yazi ngaphola ngoba ngivele makathi amen ngazivala ngengubo ngahleka wabuphelile umkhuhlane now izolo maseka graduate kanje ngathi awu nangu lo yamfundisi oke wangithandazela namhlanje ke seka graduateile ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu
yeah
ngaloko ukuthi ezinye izinto engingasho ukuthi isibusiso we cannot just talk challenges kodwa khona ama blessings ekufanele nawo sibonga uNkulunkulu ngabantwana asinikeze bona
yeah
now ngale 4 years kasifiso ke uma sibuya le holiday in bekuviki lokucala kuyidate yokuthi aye for check up esibhedlela
yeah
oh masifika ngabona nje odokotela bayaphuma bayangena thina sihlezi laphayana abafuni nokusibheka labantu bayangena bayaphuma ekugcineni ke basibiza nomamakhe basibizela ku boardroom I think bebe kwabo dokotela abawu 12 if I'm not mistaken.
So u admitwa ni se Durban.
Eh sesibuyile, sibuyile holiday. Yeah, bekaze nje just for general check up.
Oh,
yeah.
Okay.
So masifika bamcheka ke. Hayi kanti khona into ebayibonayo. Njengoba sebasibizela ku boardroom. And uma sahlezi lapho ke ku boardroom bathi kithi hayi cha. Siba ukuthi i-cancer yalomntwana se iye kuma lungs.
Oh.
And my kuma lungs ngeke akwazi ukuphefumula kahle.
Eh
kuzofanela sim operate futhi.
Huh.
Ayike ubufakazi bambo lapho bahle. Ngase ngayala.
Yeah.
Yeah, ngayala ngathi cha. Eh ngikhumbula kahle ngoba nesilungu ngiyasazi bahle ngathi
I, you are led it, Mfundisi.
Ngathi, I believe God for a miracle.
Yeah.
Oh, dokotela, but I give up because Allah, we don't believe in miracles.
Hmm.
God, to age, sizofanela si operate umntwana. Ayi ngayala.
Hmm.
Ngathemba uNkulunkulu.
Yeah.
Ngabona uNkulunkulu ngaphezu kwale cancer le.
Yeah.
Esemntwaneni. And, Uma ngala kanjalo base bathi akusenani ke sizofanela simyekele kodwa ke sizam admita nje insukwana simmonitor and then sizanfonela ukuthi nizomlanda after a week yoh iviki maliphela bafone sibhedlela ukuthi wozani nizolanda umntwana uyamaza usathane wavele wangishumayeza ukuthi yazikhoza le faith inyana yakho ngoba kubuvele nje wavuma ukuthi umntwana a operate manje wena so uziyenza isikhokho kubo doctor laphana ubatshela ukuthi wena you believe in God and all that hey ukumlanda kwethu esibhedlela singiyaya laphayana yazi usathana uza kulethela the picture yokuthi ubone umngcwabo womntwana sekashonile kodwa efika levesi engisanda kuyifunda la ku Psalms 27
yeah
ukuthi angeke ngisabani
yeah
you know he's the Lord is my light and my salvation
yes.
So why should I be afraid angizothuswa yikhensa and you know sisase lapho sibahle this thing yangifundisa ukuthi Even today njengomfundisi uma ngithandazela abantu ngithandaza ngibatshele ukuthi ngitshela uNkulunkulu ukuthi wena owapholisa umfana wami usase ngo he's the same
yes.
yesterday today and forever
Eva.
You know
yebo
hayi safika ke sibhedlele bathi no uzafanele abuye futhi balokubamo treater ngoba kahle kahle bebathi bazomthatha simthathe angasabuye ayoshonela ekhaya kodwa ke masifika ngalelo langa ke kwathiwa cha uzaloko aza bamcheke to cut a long story short bahle yazi ukuthi umfana wami lo seka la kubo 30 study how many years now from 1987. Uphile Saga.
Wow. Bayibona ke I miracle lebo khuluma ngayo
bodokotela. Bayibona I miracle ukuthi yazini. Hayi phela mangithe ngiyakholwa ngiyakholwa. Namanje nje, you know, there's so many people engahlangana nabo either a crusade or a masontweni abantu bebanama cancer, I cancer, never mind ukuthi cancer ya. Not only cancer izifo lezi okuthiwa azilapheki ngoba uma ngithandazela abantu ngivele nje ngithi uNkulunkulu wena owapholisa usifiso ngisabiza wena namhlanje and a lot of people have been healed because of the faith uNkulunkulu anginikeze yona kwanamhlanje nje la emsakazweni ngiyazi bakhona bangimamela.
Yeah.
Ake ngibatshele ukuthi your day has come today.
Amen.
Ngiyothi ngiphuma la e-studio bahle kuyobe khona abantu abapholile somewhere.
Hallelujah.
Noma kanjani. Angikaze ngashera lobufakazi lobu kwangabikho khona abantu abaphiliswa uNkulunkulu.
Yeah.
Namhlanje ngilanje e-studio ngikhuluma nomuntu ongimamele manje. In fact, you know izolo mangilele ngithandaza. UNkulunkulu wavele wa confirm ukuthi khona abantu abayophiliswa namhlanje.
Yeah.
Abanye they are outside Gauteng. Ngoba ngiyazi radio pulpit ikhona e Free State, Northwest, kuphi kuphi. Ngithi ke ngikhuthaze lo mzalwane lo ngimamele manje ukuthi exercise your faith.
Amen.
Because at the end of this I'm going to pray. And uNkulunkulu uyophilisa abantu namhlanje ngendlela emangalisayo. Ngoba ngikhuluma into engiyaziyo ngikhuluma into engiyibonile iyenzakala emndenini wami ngiyibone iyenzakala kwabanye abantu engabakhulekela ukufika kwami lapha emangiqali sonto eClubhardi awu nkosi yami khona abazalwana bayi these two young men ngafika baba discharge esibhedlela bathi lesifo senu esiniphethe babe kwama twins hambani ke niyoshonela ekhaya ngoba ngeke khonakale and baba letha nge wheelbarrow labantu labesontweni baba baletha nge wheelbarrow bangene ngeku pulpit ngishumayela and ngavele nga stop intshumayelo ngathi laba babili abahlezi lapha masiphuma labo uzahambela ngeenyawo zabo. Hayi ngashumayela ngaceda mangiceda ngabeka izandla laphayana basukuma bazihambela ngeenyawo zabo.
Glory be to God.
Hey usho ke phela bahle mawuthengisa ukuthi uvele nje uthi ukuthi ngivele ngazi ukuthi sekuyathengiswa lapha emsakazweni kungena yeah but otherwise ke baningi abantu engabona baphila after bathandazelwe lezifo lezi kuthiwa bathi hayi no ngeke asaphila umuntu lesifo lesi hawo sinjani njani uNkulunkulu usaphilisa namhlanje.
Amen.
Noma singaya kuphi siye kuphi kunguye izolo kuwe namhlanje and is there ukuyala khosa feeling kasisuthu konje kuyakhulunywa nesisuthu lapha nesichaka namhlanje ngiyothi ngibathandazela labantu bahle
sibulabule
ngiyoba yazi ngiyobiza isikwembu shalenhla yenhla
amen
ukuthi sibabambe labakhona ukuthi sibathandazele ngibathandazele and ngisho I'm confident ukuthi ubufakazi sizobuthola
amen
sizobuthola.
Uyazi kwamanje ngibheke la ku computer ne?
Yes.
Now ngiyacabanga uyabona lapho umfundi. Siyasibona lesi scripture sithini?
Yes.
Isaiah 46 verse 4 uthi I have made you.
Yeah.
I will carry you.
Yes.
I will sustain you.
Yes.
And I will rescue you.
Yes. Yes.
Ubufakazi bakho lo.
Kakhulu, kakhulu. Yes, ama verse maningi ngibone nje ukuthi namhlanje ngihlale la ku
27.
Yes. But ke maningi ama verse engithi mangibheka it's the journey.
Yeah.
Ngunonkulunkulu ukuthi awu akazange wangilahla.
Yebo.
Usase ngoyena namhlanje namanje ngiyazi ngisabambelele insindisweni ngoba ngibonile ubukhulu bakhe. You know? And before ubizwa ebufundisini izinto abefundisa abaningi I'm sure abaningi khona izinto abadlula kuzo. Ngoba bengingakabi umfundisi la.
Yeah.
Uma usifiso azokula.
Uthi manje una 30 something and uphile saka.
Uphile saka. Bekuthwe angeka phile more than 10 years.
Yo.
And bathi nasesikolweni ngeke akhone, ngeka cope ngoba ikhemotherapy izobe imoshe nengqondo.
Uyazi mfundisi siloku sikhuluma ne?
Yes.
Today let us pray.
Yes.
For abantu okuwukuthi you know siyakhuluma kwamanje kunomunye uthi ay mina nakusasa nje.
Yes.
UNkulunkulu ay ungathi angangithatha.
Oh, ay ngila namhlanje. Ngizele lo muntu ongumamele la.
Yeah.
UNkulunkulu made this. Akusiyi mistake.
Yes.
Ukuthi ngibe la emsakazweni radio pulpit namhlanje ngalesikhathi khona abasimamele abanama challenges abangazi ukuthi bo buthi baya kuphi mhlambe sebayile nasisibhedlela baba writer off kodwa namhlanje this
is like
kakhulu kakhulu and it's not going to be a long prayer very short kodwa lo muntu lo zoba ngumamele la khona ngale umbhobho lo we 657 medium wave khona amandla ayobe adlula la aye endlebeni zomlaleli onenkinga noma ngasi mhlambe khona umuntu omaziyo ogulayo wena ungizwayo ake ukholwe on behalf of loyo muntu loyo and kuzoyenzakala noma kanjani sesajwayela ukuthi abantu bapholiswe ngama oil namanzi nani nani ngifuna ukukhuluma amandla wezulu namhlanje
Uthini uNkulunkulu uthi taste and see ukuthi ngingunkulunkulu ngiyaphila nginamandla and ngiyaphilisa
kakhulu
thumela your prayer is a prayer request
yes
thumela your prayer request mzalwane uma uthanda ukuthi umfundisi akhuleke nawe right now
yes
ungathumela nge WhatsApp voice note ungashayela ucingo ku 012-334-1322 get WhatsApp voice note to mela ku 082-657-2729 namuhla usuku lwakho lokuthi uthathe leyo maths yakho
yeah
uhambe ngoba uNkulunkulu ukupholisile
amen
lalela uxoli uthini sisalalele incingo ukhuluma ngawo amandla kaJehova uthi healing power zivuliwe incingo bazalwane ne WhatsApp ungathumela kuyona and ubuke nesikhathi ungathumeli your prayer request sekusele only a minute so sebenzisa lesisikhathi ngilongidlala nje ingoma ngizoyinqamula ngithathe ama WhatsApp voice notes
amen
Give your faith wings. Explore life with 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM. Sounds of life.
Siyakholelwa ukuthi healing power comes from the blood. Izwi lithi siphilisiwe ngemivimbo yakhe. Asikhuleke nawe ngoba siyakholelwa emkhulekweni njoba esho umfundisi ukuthi nge faith anayo ingane yakhe azange operatewe ana 4 years wanqaba and uNkulunkulu wamphilisa. Kwamanje sikhuluma una 30 something years. So indeed kunamandla egazini lika Christu and liyaphilisa leli gazi.
Amen. Yes.
Asifunde la umyalezo oqala mfundisi uphuma kubonga inkosi Mkhonza. Uthi molo sisibahle ngicela ubaba angicelele uNkulunkulu aphilise ubaba wami ekhaya ubaba uMbongeni Kusumba Mkhonza usekhaya ophongolo uthi sekuyinyanga noma ilanga lobu 5 elele esponjini uma simusa kudokotela bathi abakhoni ukumsiza washayiwa istroke uNkulunkulu amphakamise nje akhone ukuhamba uthi ngiyakholwa amen
amen amen
okay mfundisi angithi utholile igama kodwa ngizoloku ngibuyela futhi
yes kwaMkhonza yes
kwaMkhonza yes ngizothatha 22 ne like mokhuleka ukukhulekele 2222 ngoba ngiyabona aloka yangena ama voice note or khona manje kuzoba ngizothatha le 3 lene asilalele la I voice note
yes
evening sesibahle lapho nomfundisi ngithanda ukugcwalisa la akhuluma khona ngefaith ukexercise ifaith ngizwa kungavuma ukuthi ngithule ngibe nenkinga yokuvuvuka nokupaina kwenyawo la pain kakhulu ngisebenza ukugibela istepisi so ngiyaphansi phezulu but kuye kwafika kimi ukuthi ngingahlali phansi ngingabeki lenyawo phansi ngithi libuhlungu livuvukile but ngaba nefaith ukuthi lenyawo leli livuvukile but lizophola and I ngizosebenza ngeke ngistake angeke ngihlale phansi so even namanje inyawo lami lipholile ngakhuluma amezu ukuphila so ngiyafakazela lapho ukuthi ukexercise ifaith yakho usathani uzonandi akushumayeza ukuthi ulahlekelwe ithemba ungalaleli and ungayisayini ifomu yaka Sathane afuna ukuthi uyisayine uSathane wasayini wafuna ukungisayinisa ukuthi angikhombise ukuthi inyawo lizosikwa inyawo lizosikwa ngathi wena ngiyakuzwa ukuthi uyivoice ka Sathane suka la kimi and then ngiride namanje from Monday Monday losibili losithathu ngolosine inyawo beli ride ngaze ngafakaza nala kubaba ngisebenza nabo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise
amen exercise your faith
exactly
ubaba nangu exercise
yes.
Bishop now we exercisele phezu kwempilo yakho
kakhulu.
Okay ubaba uNkulunkulu sempolisile yebo asilalele la
Sanbonani lapho studio.
Hayi Nompumelelo.
Nompumelelo ngilaphi mvili. Ngithanda ukusho ukuthi story saka mfundisi it's very inspirational kimi. Yeah. Ngiyasithanda nje. Hayi kusho ukuthi mina ngiyalingana ne firstborn yakhe because nami ngi 87. I'll be turning 37 in November.
Yeah. Wow. Okay. Bengicabanga ukuthi sizokhuleka la kodwa ngiyeza ukuthi bayafakaza kulokho umfundisi ekade ufakaza ngakho. Nangu la umama uthi hi pastor, can you pray for my son unekenza umili usefoslorus. Umamili akashonga igama likamfana kodwa ke akusenani.
uNkulunkulu uyamazi.
Uyamazi. Okay, kusho ukuthi ke sesizoqala ngobaba uMbongeni Mkhonza bese siza ngendodana kaMamili.
Yes.
Number 2 and then asizwe la.
Dala nje ingoma ngamula ngingithathe ama WhatsApp voice.
Okay. Angazi ukuthi kwenzakaleni angayiqedelanga I WhatsApp yakhe.
Sanbonani sisibahle emsakazweni nomfundisi Khosa ngiyanibingelele egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth ngicela nikhulekise umntana wami athekwa I stroke so lonke le site la right alisebenzi and I ne speech walozi speech una 42 years mm-hmm. so ngicela umkhuleko
yes.
mm-hmm. and I believe ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa ngiyabonga igama lakhe uNokuthula
oh yes
okay mfundisi ngizocela sikhulekele uNokuthula istroke
yes
sizokhulekela no nendodana kamamili iKenza
mm-hmm.
and then sikhulekela nobaba uMbongeni Mkhonza
that's correct yes,
yes yazi uthi nje ubonge inkosi ukhulekela ukuthi ahambe
yes.
asukume
yes.
phezu kwalesi sponge
amen ake ngikhole ukuthi lapha akhona naye umama lo fonile osithumela umlayeza onaye lapha no baba ke konje uthe use
ePhongolo yeah KZN
yes
mm-hmm.
I just hope and pray ukuthi basimamele labakhona akusilo sithumela umessage kuphela kodwa ngiyathemba faith ukuthi noma angasizwa manje ku radio pulpit ubaba uMkhonza kodwa umkhuleko lo engizokhuleka manje kuyuzwa ushintsho emzimbeni wakhe kanye nabo bonke na we stroke lo ongakwazi ukuhamba and bonke am aware ngiyazi ukuthi baningi abafailile ukungena khona manje okusho ukuthi bonke nje ngiyovele ngibafake kubasket day 1 ngibakhulekele bonke noma sengafundanga umlayeza wakho mlaleli kodwa mangikhuleka nje uNkulunkulu murana utsiba mathata a rona le ditlhoko tsa rona uyazi thina hlokusingezi la sengayazi la e studio kodwa izolo this has been confirmed ukuthi namhlanje khona abantu abayophiliswa in the name of Jesus Christ of Nazareth ake ngikhuleke ke isangena imlayezo ukuthi abantu bakholwe let them exercise their faith in the name of Jesus I'm praying now hibi tora Yesu Kriste wa Nazareta o xikwembu lexihitwaku o xikwembu lexinga henhla henhla atilweni awetlere awukhudzeheri o xikwembu lexihitwaka hi mikarhi hinkwayo ndzi tshinele ka wena hi ku titsonga hata eka madambu lawa hi lava vanhu lava va rhumeleke hi ti WhatsApp ti voice notes va tlhela va tsala ti WhatsApp leswaku xikwembu va le ka ti challenges leti va nga hi rhumela tona namuntlha ndza khongela ndzi ri na ku pfumela loko kulukumba leswaku o xikwembu lexi xa ha hlamulaka na namuntlha ndza pfumela leswaku voko ra wena a ri komanga ku va ri nga fiki laha va nga kona ndzi tshinya moya wa cancer ndzi tshinya stroke hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta ndzi tshinya mavabyi hinkwawo laya nga kona eka misava leyi lawa ya rhumeleke hi lowo biha na la sathane ndza wa tshinya ndzi tele ku pfumela leswaku eka nkarhi lowu va yimise va yima hi milenge va kota ku famba xikwembu ndza khongela hi ku va ndza pfumela leswaku lebyi byi ta va vumbhoni bya ku ri wa hanisa wa ha ri kona hi wena tolo hi wena namuntlha hi wena ku ya hi laha ku nga heriki va horise sweswi xikwembu ndza pfumela leswaku sweswi endlekile sweswi swi endlekile xikwembu hi lava va yima xikwembu ndza pfumela wa karhi wa swi confirma emoyeni leswaku vanhu va le ku horisiweni eka madambu lawa yana emahlweni o horisa na lava tsandzekeke ku nghena va horise ha pfumela leswaku vumbhoni byi ta va kona evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste wa Nazareta amen.
Amen and amen. Ukholo lwakho luphilisile kuzalwane.
Yes.
uNkulunkulu owakwazi ukuthi apolise usifiso angangeni esibedlele ukuthi ayo operate for a second time for iCancer aneminyaka e-4. Wamphilisa uNkulunkulu. Nawe uzophila. And ubaba seka declarele, uBishop declarele ukuthi uphilile today. Okay, asiqhubeke nemiyalezo njengoba umfundisi eshilo ukuthi ukhulekele wonke umuntu. sizoyifunda imiyalezo ngidlale nama voice note kule mzuzu esele kodwa ke sesikhulekile sisibahle dumela ngmo studio ke kopela ngwana ka thapelo ntate modimo a motsose dumelong abe afumane mosebetsi asilalele le voice note
sawona sisibahle nomfundisi khoza ugogo mbhele lo wase Brakpan mina ngicela umkhuleko ngihlutshwa ngama chest pains odokotela bathi kunenkinga ngenhliziyo yami kodwa ngaba nethemba lokuthi uNkulunkulu uzongihila ngala ukuyobona ispecialist ngoba akusiko ukuqala ngiya kule specialist senhliziyo kodwa sanginikeza ama antidepressants ngicela umkhuleko ngikhathele ngibonga lelanga uNkulunkulu alenzile namhlanje ukuthi ngithole ihealing yami in Jesus name ngiyabonga.
Aw, uyitholile healing yakhe ngempela.
Yes,
uyayiconfirma, uyayiconfirma. Aw, ibantu.
Okay, umamili, okay, indodana ya indodakazi yakhe uDineo uyena ke besimkhulekela uthi ke akaphilile. Ngicela silalele naye enye futhi voice note.
Molweni bazalwane e Radio Pulpit.
Molo ma.
Nami ndingomnye wabantu abadiagnose nesifo seswekire. Ndilapha e Cape Town ndiyamamela i Radio Pulpit njalo ezinsukwini zonke manginesikhathi. Yes. Nami ngathanda ukuthi uNkulunkulu angandisele ukholo lokuthi namhlanje ngiphile. Ukuthi konke umfundisa kutshoyo ngithandazela ukuthi ndivume ukuthi seke uNkulunkulu seke ngiphilisile ngetestimony kamfundisi nami uNkulunkulu angangiphilisa ndiyathandaza ngolamla apha eCape Town.
Amen.
Ngiyabonga. Nami ngicela umthandazo kumfundisi. I also am also a believer.
Amen.
Yabonga.
Amen, mama.
Praise the Lord. Mm. Oh.
Good afternoon, Sis Bahle and our man of God, talking about people hating us children of the Most High. Othe, my neighbor came to my house and told me that nothing of mine will go right and neither will I get well after being beaten by a bat. I believe and trust in the Lord's divine healing. Uthi, your prayers will see me healed today in Jesus' name.
Definitely.
Amen.
Ah, phela la uSathane uyadelela yazi.
Yebo.
Uthusa uGiven Mokgatsi. Hayi ngiyakutshela. Ngiyakutshela ke mina Given ukuthi lezinto azishilo lo makhelwane ngiyazi reversa ngegama lika Jesu Christu and things will be well with seku right kahle seku right nothing bad will happen to you. Hallelujah.
Amen.
Sifase sawubona.
Sawubona mama.
Ngicela ukukhulekela omunye uthisha balana. Uphethe ikhanda lingapheme inyawo zibuhlungu sebenza. Ngicela impilo. Ngeze nokukholwa emathembu uNkulunkulu ukuze akwazi ukusinda. Ngiyabonga.
Uyazi le ndaba yeyinyawo mfundisi. Kunabantu abaningi abakhala mani ngokugula kweinyawo.
Yes.
I don't know what's happening.
Yes, uSathane unama fashion wakhe alethu kugula nje ungathi yifashion.
Aha.
You know abantu banyatheliswa izinto and noma umuntu athu ya somewhere but hayi bahugatisitse.
Yeah.
Le nto yokunyatheliswa angiyiboni nokuyibona. La ngkhona le eThepkhati baningi kakhulu abazalwane abafika laphayana bavuveka inyawo ziphume ilonda but hayi bamugatisitse namhlanje ngithi bonke laba abanyatheliswe izinto hayi ziyaphuma ziyaphuma namhlanje ayikho into edlula uNkulunkulu
in Jesus name. Amen.
As long as bakholwa weatherly angeke zisikwe lezo inyawo lezo ngoba abaningi baba ne fear yokuthi mhlambe bazawukhatha lezo inyawo. Lo osimamele namhlanje i-appointment yakho noNkulunkulu.
Amen.
Ukuthi lento lebo uhlala bakuthusela ngayo sesifikile thina la. ngalo mbhobho we 657.
Amen.
Phila in Jesus name.
Mm. Okay, umyalezo lo yabesufunde eqaleni uphuma ku Mrs. Mavunza eSprings kwaThema okhonza e Back to God Conventional Church.
Mm.
Asilalele futhi la.
Jumela mahle le ntate Ruti ke nna ke kopa dithapelo ke kopela mama lume wa ka o na le 60 o na le dimpatse di godileng tseng ka reng o pregnant ene ha isa lentse a tsamaya ko spetlele mara a gona phapang ke a dumela gore ha ntate Ruti a rapela mona go tla ba le phapang bo pheleng ba hae ke a leboga. Amen.
Amen.
Yazi ngijabulisa ukuthi bonke labantu abashiya la manoti bathe radumela.
Yes.
Siyakholwa.
Yes.
So lomkhuleko usuyenzile so usebenzile njalo kulabantu laba and I'm sure ukuthi even after some time usaza uthola ama voice notes sisibahle basho ukuthi hayi saphila Sunday.
Amen.
Ukuthi nje after standazelwe sisa ubona umehluko kulezi fo bezisiphethe.
Silalele la.
Sawubona sisibahle.
Yebo mama.
Sawubona ngumfundisi lapho kuPupit.
Yeah.
Ngicela ningikhulukisele usikiza kwami ekhaya eMozambique.
Mhm.
UArgentina wakantimane.
Mhm.
Hey, sikuyisikhathi egula. Sekaze hondile ugcoka usayizwe impahla zakhe zonke zisamlingana.
Mhm.
Bengicela umkhuleko ukuthi aphile.
Yeah.
Akukho esingakuzamanga makathi uyadla ukudla kudluli la emphimbeni kuningi nje asisazi manje. Ngiyabonga baba.
Amen. Hayi bawusendaweni right.
Yo, sanibonani bahle mina nguvuyelwa la izondi ne I have a 8 year old son. He can't walk. He's 8 years and he's too heavy for now. Ukuthi ngimphakamise, he's using a wheelchair. I hope God will help me.
Oh, definitely.
Yeah, bengicela ubaba uKhoza, please pray for me.
In the name of Jesus.
Lord. My son Njabulo Nongoma, he can't walk. He's 8 years old now. He's too heavy for me. Uvuyelwa la izondi.
Yes, Lord. Xikwembu xa hina ilo injabulo angwitsineta eka wena eka nkarhi lowu. Touch now. In the name of Jesus. Do it, my Lord. I trust in you and I believe in you. In Jesus' name.
Amen.
Amen. Amen.
Yo, umfundisi, uyazi njengoba ushilo ukuthi kuneminye imiyalezo angeke sikwazi kuyifunda. And ngiyabona isesemningi ngathi ngina plus minus 10 messages. So I'm thinking ukuthi next week kumele siqhubeke ngomkhuleko. And sisemakhaya nathi sizoqhubeka sikhuleke nawe. And if possible namhlanje asikwazanga ukuthi sifunde your message noma your prayer request. Next week ngicela ukuthi by 4 o'clock mhlambe uresende your prayer request. Siyaqhubeka ngithi kusasa mfundisi.
Next Sunday.
Kusasa
Monday.
Yes. Mfundisi utholakala kuphi?
Inumber yami is 071-753-0787. Ine WhatsApp le number 071-753-0787.
Yes. Next week mfundisi ngiyabonga ukuthi ube ngumgani lapha ekhaya, ngiyabonga ukuthi ube ngumsizi. Asihlangane futhi ekseni ngo-4 ohlelweni umphathlalatsani. Ngithi uphile, uphiliswe, umzwile uxole imncwango uthini, uthi healing power comes from the blood. God bless you. Uyezo Pastor Ray Lihodi uzohlala nawe kuze kuyushaye u7.
Amen.
Become active in faith. 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.